I have especially enjoyed that last song there. The tune is very upbeat and the message is very uplifting.
Toni yake inaleta ladha na pia ujumbe ni wa kuinua.
You do understand that even if you're reformed, you can rejoice. You can be exuberant. You do know that, yes?
Unakuja kuelewa hata kama wewe ni mtu wa mapinduzi. Unaweza kufurahia, unaweza kufurahia uzuri wa Mungu katika kuimba.
I think you should, yeah.
Hata hivyo unafaa, unastahili.
All right. It's beautiful to see you again this morning. And I wonder, have you guys checked the peak? Maybe it's the peak that's too much on the thing there. So that's peak. See what happens there? It's the peak. It should be one of the buttons at the top. I don't know. You guys are the technicians. No, it's something called peak.
Okay.
It's just a button there, I think. Alright.
Yeah.
Alright.
Okay.
So I have the privilege of bringing you God's word this morning. And I want us to turn very quickly then to Paul's letter to Timothy, first letter that is.
Sasa tena nataka tugeukie barua ya kwanza ya mtume Paulo kwa Timotheo.
And I want us to especially look at the fourth chapter.
Ningependa tuende kwenye sura ya 4.
And in the fourth chapter I want us to read 8 verses there.
Nataka tuweze kusoma aya 8 pale.
Beginning with verse 1 and we will end in verse 8.
Tukianzia katika aya ya kwanza hadi ya 8.
All right, so the subject that we have today is does it matter what your church believes?
Mada tulio nayo leo ni kwamba je inajalisha kile ambacho kanisa lako linaamini?
Another way of coaching the same question is to ask, should we be concerned about proper belief?
Na kulileta hilo swali vizuri ni kwamba je yafaa tujali jinsi tunavyoamini?
Perhaps another way of putting the same question is, should we be concerned about the danger of false teaching and therefore false belief?
Na kwa njia nyingine pia tunaileta kwamba je tunastahili kujali jinsi tunavyoleta mafundisho ya uongo.
So I want to confess right from the start that this is one of those difficult subjects, really, I mean, for me at least.
Nataka kukiri ya kwamba hii ni mojawapo ya somo ngumu haswa kwangu mimi.
We would all rather be expounding from a text of scripture and be very theological as opposed to polemical, if those words make sense to you.
Na tutakuwa tunapitia katika maandiko kuona katika hali ya theolojia kuhusu swala hilo.
I'm sorry, brother. But I think the nature of our subject forces us to bestride those two issues, kind of to amalgamate them together, to tackle this matter in a theological way, but also in a polemical. By polemical, I mean present arguments, you know, reasonable, philosophical, and of course that alongside our biblical exposition this morning.
Ile hali ya kuleta yale ambayo yamekuwa ni mabishano ambayo yamekuweko kati ya watu tofauti kuhusu ukweli wa theolojia kulingana na kifungu hichi ama na somo hili.
All right. So given the technical nature of our subject, I propose to declare the structure I will follow.
Kulingana na ile hali ambayo ni ya ugumu ama uzito wa mada yetu, kwa hivyo na hali yake ya asili, tunataka tuangalie vile tutakavyoishughulikia.
So I want to declare to you the pattern I will follow. So you can follow with me.
Nataka niwapatie vile nitakavyoenda pamoja nanyi, hatua ambazo nitakazozifuata.
Firstly, I will engage myself with a few definitions and clarifications of terms.
Hatua ya kwanza itakuwa ni kuwepeana ufafanuzi na mambo ambayo yanahusiana na mambo haya.
And then in the second place, I will try and look at a passage which I have already mentioned to you.
Na pia nitarudi kwenye kifungu sehemu ya pili ambacho tayari nimewatajia.
And we will examine that text in an effort to answer the question that has been put to us by the organizers of this conference.
Tutaangazia kifungu hicho kulingana na swali ambalo limeletwa mbele yetu.
So our answer to that question will be informed by an exposition of that text which I have declared to you.
Jibu ya swali letu litajibiwa kulingana na vile tutakuwa tunaenda moja kwa moja kwa kile kifungu ambacho tumesoma.
Now in the third place,
sehemu ya tatu,
I will try and go through some historical analysis.
Nitajaribu,
church history, that is.
Nitajaribu kwenda katika historia ya kanisa na vile imeweza kusungumuziwa na watu wengi.
And I will try to highlight the problem as it has emerged throughout church history. Sketchily though, we don't have time to do an exhaustive investigation of that timeline.
Nitajaribu kuleta jinsi imesungumuziwa kulingana na historia ya kanisa.
And then in the fourth place,
na sehemu ya nne,
I'm going to try and make a statement in your hearing on the negative results of departure from proper belief arising from that historical analysis.
Na nitajaribu kuwasungumuzia yale ambayo yametokea mabaya kulingana right, na kutoka kwa ukweli ambao unatokana na mada hii.
And then finally then I'm going to try and make a statement on why we need solid belief system, why we need doctrine.
Nitakuwa ninazungumzia pia kwa nini sasa tunahitaji fundisho la kweli.
So number one, definitions. Number two, answering the question from an examination of the text. Number three, oh dear.
Kwa hivyo ya kwanza ni ufafanuzi, ya pili ni kujibu swali.
And then thirdly, a statement of the problem by way of historical analysis.
Ya tatu, tutakuwa nazungumzia vile imezungumziwa na wengine hapo kulingana na historia ya kanisa.
Fourthly, a brief statement on the problems that historical analysis yields for us.
Na pia tutakuwa nazungumzia kwa ufupi shida ambayo imetokea kwa watu kutoka kwenye kweli.
And then in the fifth place, then I've said the importance of holding to solid belief.
Na la mwisho la tano itakuwa ni umuhimu wa kushikilia mafundisho ya kweli.
So that is like a structure, that is like a skeleton. Everything I will say, put them in those five segments, all right?
Kwa hivyo nimesha kupa vile unaweza enda orodha vile msururu vile ya mambo yatakavyokuwa, hata utakuwa unajaza tu.
Now 1 Timothy chapter 4.
Sasa Timotheo wa kwanza,
from verse 1. To verse 8. I will read and then we will proceed. The Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come from through hypocritical liars whose consciences have been seared as with hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truth of the faith and of the good teaching that you have followed. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Brother, I will allow that you read it for the sake of our Swahili hearers.
Amen.
Are you there?
I'm there.
Oh, good.
Basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakizisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakazwa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Wakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoevu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata, bali hadithi za kizee zilizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Kwa maana ukijizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo, lakini utauwa wafaa kwa mambo yote, yani kunayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakaokuwapo baadaye.
Beautiful. Very nice. So does it matter what your church believes?
Haijalishi.
No.
Je, inajalisha ni nini haswa kanisa yako inaamini?
Should we be concerned?
Je, tuweze kujali?
Should we pay attention?
Je, tuweze kuzingatia?
To that which is believed in our church.
Kwa kila ambacho kimeaminiwa katika makanisa yetu.
Now I propose to you another way of looking at the same matter.
Nataka kupendekezea jinsi ya kuangazia swala hili.
Should we be concerned when there is an error in teaching?
Je, tuwe watu wenye kujali wakati kunapatikana na kosa katika mafundisho?
Is that a big deal? Is that a big issue?
Je, ni swala ambalo ni la kuzingatiwa au la?
Now evidently the very subject of our conversation and the manner in which it is couched.
Jinsi ya swali letu linavyokuja katika mazungumzo na vile vinavyoletwa kwetu
suggest to us that there are some that do not think this is such a grave issue.
Linapendekeza kwamba kuna wengine ambao huona kwamba si swala ambalo ni la kutishia.
For example, in the year 2006.
Kwa mfano, katika mwaka wa 2006.
A very popular man called Rick Warren.
Mtu aliyejulikana sana aliyeitwa Rick Warren.
Speaking at a conference, suggested the following.
Alipokuwa anazungumza kwa kongamano kama hili, alizungumza maneno yafuatayo.
Rick Warren suggested that we should not be divided over creeds, rather be united in deeds.
Akawa anasema ya kwamba tusije tukatofautiana katika imani, bali tuwe tu wenye kutofautiana katika matendo.
Wenye kuungana katika matendo.
Bali tuwe tu wenye kuungana katika matendo.
So teaching should not divide us, he says.
Ya kwamba mafundisho yasitutenganishe.
But other deeds should define our relationships with one another.
Lakini matendo yetu yatulete pamoja jinsi tunavyohusiana.
Now I will have occasion in the course of this presentation to tell you this was a great problem in the middle part of the 20th century.
Nataka nitapata nafasi ya kuambia kwamba hii ilileta shida sana katika karne ya 20.
When it appeared to some people within Christianity.
Ambapo ilionekana kati ya watu ambao wanajiita Wakristo.
That we were so fragmented and divided that we couldn't have a major impact on the history of the world and world evangelization, as they called it then.
Ya kwamba tuliweza kugawanyishwa kwa mambo ambayo yanayotendeka katika duniani.
So what they suggested then,
chenye walipendekeza ni hiki sasa,
is that in order then to strengthen the Christian witness,
kwamba ili tuweze kutia nguvu katika ile hali ya kushuhudia Ukristo,
and to raise the profile of the Christian faith in the eyes of what they called the intelligentsia, the people of learning,
na kuleta ile hali ya Ukristo ionekane kwamba ni hali ambayo ni ya watu ambao wanafikiri na watu ambao wana akili nzuri,
and therefore to gain respectability in the world,
ili Ukristo upate kuheshimiwa duniani,
we must increase our numbers.
Ni lazima tuongeze idadi ya watu wanaoitwa.
We must leave the minority and become the new majority.
Lazima tuinue wale walio wachache na wakuje wawe wale ambao ni wengi wapya.
No. We must not be in the minority, we.
Hatustahili kuwa katika walio wachache, bali tunastahili kuwa kwa walio wengi.
But then what divides us?
Lakini ni nini ambacho huwa kinatutenganisha?
What makes us fragmented?
Ni nini nayo tufanya tuwe vichi sehemu sehemu?
They identified that as teaching.
Ni ile hali ya kutofautisha, hali ya kuwekwa pamoja.
No, teaching.
Ile hali ya kutofautisha mafundisho.
So that then,
ili kwamba,
if we remove the doctrinal boundaries and walls,
kwamba tunapoondoa zile mipaka za mafundisho ambazo zimetutofautisha,
then we can be together.
Basi tunaweza kuwa kitu kimoja.
And that was the rise of something we now know today as the new evangelicalism. But we'll talk about that.
Na hiyo ndio kitu ambacho kinaitwa kwamba uinjilisti mpya.
So it is in that context, I believe, that then our organizers are asking us to reflect on this question. Does it matter what we believe?
Ni katika muktadha huu ya kwamba wanao walioandaa mkutano huu wanatuuliza tuangazie swala hili ya kwamba je, watu wanafaa kuzingatia ni nini hasa kinachofundishwa makanisani mwao?
Let's bring that home. Let's bring it here.
Wacha tulilete sasa karibu nasi.
There is something called pastors fellowships, for example.
Kuna kile ambacho huwa kinaitwa ushirika wa wachungaji.
Where an Anglican
ambapo mwanglikani
will be in the same place with a Roman Catholic,
ambapo atakuwa amekaa na mkatolika,
and in the same place there'll be a Maasai traditional religion practitioner there,
atakuwa ameleta wale wazee ambao ni wa Kimasai ambao wanafanya mambo ya kidini yao.
And of late, I think on our national prayer days we've seen very strange things, even waganga are there.
Na katika maombi yetu ya hadharani, tunapokuwa katika maombi ya katika mkongamano la kitaifa, huwa tunasikia maombi ya ajabu ajabu ya Kiuganda.
I've been called to the county commissioner's office a number of times.
Nimeitwa katika ofisi ya county commissioner
Kakamega, that is.
Mara nyingi kule Kakamega.
And the idea is, if I go to this meeting, there should be a Muslim cleric there, there should be a Roman Catholic there, there should be an FDA there, there should be a Mormon there, there should everybody. I mean, we must represent the faith of Kenya.
Sasa jambo ni kwamba wakati unapoingia pale, tuko na kila aina ya dini na kila mtu aombe maombi yake ili kuwakilisha uso mzima wa nchi ya Kenya.
So that, as my brother Barnabas is reminding me, it's called interfaith.
Inaitwa ya kwamba ni ile hali ya kuleta pamoja imani.
But for me to be able to be involved with that kind of a group,
lakini ili mimi niweze kuhusishwa na kikundi cha aina hiyo,
I've got to first of all determine,
ni lazima niweze kusingatia,
that doctrine doesn't matter,
ya kwamba mafundisho hayajalishi,
that belief doesn't matter,
ya kwamba imani haijalishi.
And I hope to show you, time allowing, that there is
kama wakati utaruhusu,
catastrophic consequences to that kind of thinking,
ya kwamba kuna matokeo mabaya sana katika kufikiri hivyo.
But we have the word belief in our subject.
Lakini tuko na neno imani katika fundisho letu.
And we have the word church.
Na tuko na neno kanisa.
Now Josh Eaton, Barnabas, myself, we've talked about the church. So there's a sense in which we are familiar with what you're dealing with here. That's all right.
Josh Eaton na Barnabas na mimi mwenyewe tumezungumzia kuhusu kanisa, kwa hivyo tunajua kile ambacho kinaendelea hapa.
But what do we mean by the word belief?
Kwa hivyo tunamaanisha nini tunaposema imani ama kuamini?
Kuamini, that's right. Belief.
Kuamini.
Now I've got a number of things to say and I'm just going to throw them at you very quickly because we don't have time for these initial things. We've got to go to the meat and bone of this matter.
Kuna mambo mengi ambayo nitaruhusu tu ikuje kwako haraka haraka maana tuna nafasi.
The Cambridge Dictionary defines feeling like this.
Cambridge Dictionary inafafanua hisia namna hii.
Says is the feeling hisia.
Ni katika kuhisi
of being certain,
ni kuhisi kwa kuwa na uhakika
that something exists or is true.
Kwamba kitu kinaishi ama ni kweli.
It's very interesting to say it's a feeling.
Vile nimesema kwamba ni la kufurahisha kwamba ni hisia.
And that is important.
Na ni muhimu sana.
But that same idea would be in the Merriam-Webster dictionary as well.
Na wazo kama hilo tutalipata katika dictionary ya Merriam.
And here is what they say.
Wanasema hivi.
Belief is a state.
Kuamini ni hali.
Or habit of mind.
Au tabia ya mawazo.
In which trust or confidence.
Ambayo inaleta ujasiri.
Is placed in some person or thing.
Ujasiri fulani umewekwa ndani ya vitu.
So again, it is a state of mind.
Kwa hivyo hapa unaambiwa kwamba ni hali ya mawazo.
It hasn't necessarily translated into what I do.
Haifafanui kile ambacho mimi ninakifanya.
It doesn't necessarily have to be true.
Haifafanui kama mimi nastahili kuwa sawa.
It is a feeling.
Ni hisia.
It's a state of mind.
Ni hali ya mawazo.
Are we together until then? All right then, now. Again, somebody else describes it like this.
Na mtu mwingine akafafanua hivi.
He says it is a subjective attitude.
Ni kitu ile hali ya kujitiisha katika.
That tells me subjective is something that I can't prove.
Ni kitu ambacho siwezi nikahakikisha.
I can't prove it.
Siwezi nikahakikisha.
If I meet a cat on 13th, I think of February in England, they say that's going to be a bad day. Can I prove that? I can't prove it, but it's a belief.
Kwa mfano unapokutana na paka siku ya tarehe 13 vile wanavyosema kule England ya kwamba ni bahati mbaya.
Or for example, we have many beliefs here.
Tuna imani tofauti tofauti hapa.
If I see an owl,
ninapoona
that bird which looks like a cat.
Yule mnyama ambaye anaonekana kama.
Say that again.
Lichichi. Kama ndege huyo.
Lichichi. If I see that bird on top of my building,
nikiona huyo ndege juu ya mjengo wangu,
many people begin to tremble, don't they?
Watu wengi huwa mnatetemeka, sio?
And they think something bad is going to happen.
Na mnasema ya kwamba kuna jambo baya litatendeka.
How is that true?
Na hiyo si kweli.
I can't prove it.
Siwezi kuhakikisha.
If your father dies,
kama baba yako anakufa,
and you're not shaved, then you don't do certain things.
Na haunyolewe na usifanye vile vitu venye wanafanyana.
You know what you believe.
Unajua tena unaamini.
Can we prove it?
Je, unaweza hakikisha?
Not quite.
Ya kwamba kweli usiponyolewa.
But it is a state of my mind.
Lakini hali ya mawazo yako.
And it is a subjective feeling.
Nayo ni hali ambayo huwezi fafanua.
So this is belief now.
Kwa hivyo hii ndio imani eti.
Now all the three definitions I have presented to you
fafanuzi zote tatu ambazo nimekupa
are connected in this way.
Yanaunganika kwa njia hii.
They both put belief in the realm of the abstract, in the realm of the subjective.
Naweka,
I can't prove it.
Naweka ile hali ya kuamini katika hali ya kusema kwamba imani sio kitu ya kuhakikisha.
In terms of Christian theology and biblical understanding.
Lakini kulingana na hali ya theolojia na hali ya kuelewa kwa Kikristo,
belief takes a different dimension.
Kuamini kunachukua mtazamo ama mwelekeo tofauti.
Because we believe in a God we cannot prove.
Tunaamini katika Mungu, hatuwezi kuhakikisha.
By the empirical senses, that is my touch, my sight, my hearing, my smell, I can prove him.
Katika sense zote tulizo nazo za kuona, kuhisi na kwa kila kitu.
Yeah, but my belief then is codified. It is expressed in a system of teaching.
Imani yangu inaonekana katika uungu na inadhihirishwa katika fundisho.
Now I told you this is going to be a little technical, so you bear with it. It is what it is. All right?
Nimesema kwamba itakuwa ngumu kidogo lakini mvumilie, iko vile ilivyo.
It is codified, expressed.
Imefanywa kuwa hali ya kiungu na kudhihirishwa.
In a system of teaching.
Katika hali ya fundisho.
And all that teaching then is contained in that book we call the Bible.
Na hilo fundisho liko katika kitabu kinachoitwa Biblia.
So that as we think like Christians,
ili kwamba tunapofikiri kama Wakristo,
and Bible believers,
na wanaoamini Biblia,
we cannot abstract or separate the concept of belief from that which we know in Christian theology as doctrine.
Hatuwezi tukatofautisha kile tunachokiita kuamini na kile ambacho tumesema ni mafundisho.
Mafundisho msingi.
Mafundisho msingi.
Doctrine.
Mafundisho msingi.
That which the Bible teaches us concerning a subject.
Kila ambacho Biblia inatufundisha kuhusu swala fulani.
What do I know about God?
Je, ninajua nini kumhusu Mungu?
10%.
Asilimia kumi.
How do I know that?
Ninajuaje?
From reading the Bible.
Kutokana na kusoma Biblia.
Well, 10% is just an estimate, so I probably know 0.00000000000 infinity whatever.
Asilimia kumi ni hali tu ya kusema, lakini ninajua katika hali ya kidogo sana.
Don't leave saying, he said he has reached 10%.
Usiseme kwamba yeye amejua mpaka asilimia kumi. Mimi nimejua asilimia kidogo.
So what I'm saying here,
chenye nasema hapa ni,
is that in terms of Christian theology,
katika mambo ya theolojia ya Kikristo,
in our Christian understanding, biblical understanding,
katika hali yetu ya kuelewa Biblia,
belief is a synonym for the word doctrine, and doctrine is a synonym for the word belief.
Kuamini ni neno linalofanana na mafundisho, na mafundisho.
So here is what I'm saying. Here is what I'm saying now. I'm going to be using those two words interchangeably.
Nitakuwa natumia maneno hayo katika hali ya kuenda huku na huku.
Kubadilishana.
Kubadilishana.
If I say doctrine, I might mean belief. If I say belief, I might mean doctrine.
Kwa hivyo nitakapokuwa natamka mafundisho msingi, nitakuwa namaanisha kuamini. Naposema kuamini, nitakuwa namaanisha mafundisho msingi.
All right? So we are asking those things that I've explained up until now. Does it matter what we think about that?
Sasa mambo ambayo tumezungumzia, je, inajalisha kuhusu hayo?
All right. Now let's go to the second place.
Twende katika sehemu ya pili.
And I want you now to turn your eyes to that text we read.
Sasa twende katika kifungu chetu.
And if I may impress upon you to go back to chapter 3 verse 14 and verse 15 before we pour into chapter 4 verse 1.
Ukitaka mzuri enda katika sura ya 3 mstari wa 14.
Now as you go there, may I remind you that this is one of those three pastoral epistles, 1 Timothy.
Na hii ni moja hapo ya barua ambazo ni za mtume Paulo, ambayo ni barua ya kwanza kwa Timotheo.
And you do know that he's writing to a young pastor called Timothy.
Na mnaelewa kwamba Paulo anamwandikia mchungaji mchanga ambaye anaitwa Timotheo.
Who is struggling with the everyday issues of raising a young church and dealing with people with diverse problems and people that have to confront a world and live out their Christian life in that world.
Ambaye anangangana kuliguza kanisa changa, ambao watu anangangana na mambo ya ulimwengu katika hali ya kushikamana Ukristo na ulimwengu.
And if I may suggest it then,
na iwapo nitapendekeza,
I think the overall theme of this book,
kwamba kwa ujumla somo ama mada ya kitabu hiki,
generally speaking,
kwa kuongea kwa kujumulisha,
Paul wants to impress on Timothy,
Paulo anataka Timotheo ajue,
that a belief in the gospel,
kwamba imani katika injili,
the doctrine of the gospel if you like,
kwamba mafundisho msingi ya injili,
Now I'm writing a book about that, by the way, the doctrine of the gospel. The doctrine of the gospel necessarily, inevitably, as a matter of what Lloyd-Jones calls inevitable consequence, leads to practical godliness. That there is a relationship between what I believe and what I do.
Na kile ambacho ninafanya.
That if you see what I do,
kwamba unapoona kile ambacho ninafanya,
you might form a fairly accurate picture of my belief system.
Unaweza kuona kile ambacho mimi nimeamini.
In technical language you say doctrine leads to practice.
Na katika lugha nyingine tunasema ya kwamba mafundisho yanaelekea watu katika utendaji.
The ESV Global Study Bible has this commentary on that same issue.
ESV Global Bible Study inazungumza hivi kuhusu mambo haya.
Says the letters team.
Nazungumza hivi katika mada yake.
The gospel leads to practical, visible change in believers' lives.
Ya kwamba injili huwa inaelekeza watu kuishi maisha ambayo yamebadilika.
The true gospel,
injili ya kweli,
in contrast to false teaching,
ambayo ni kinyume na mafundisho ya uongo,
must and will always lead to godliness.
Ni lazima na kila mara uelekeza watu katika kuishi maisha ya uungu.
That's the big idea here.
Sasa hilo ndilo swala kuu.
So really, let's answer the question of our subject right off the bat.
Sasa tunapojibu swali letu,
let's answer it from the beginning, at this moment.
Tulijibu kutoka mwanzo.
So that if I don't preach anymore, you have the answer already.
Ya kwamba hata nisipo ubiri sasa, uwe na jibu tayari kwa swali letu tulilouliza.
Yes, it matters what our church believes.
Ndiyo inajalisha sana kanisa letu linaamini nini.
Because what we do,
maana kile tunachokifanya,
is informed by what we believe.
Inatokana na kile ambacho tumeamini.
How we live,
jinsi tunavyoishi,
is informed by what we believe.
Inatokana na kile ambacho tumeamini.
And the whole letter of 1 Timothy addresses itself to that matter.
Na barua yote ya kwanza ya Timotheo inazungumzia swala hili.
But now you see then in chapter 3.
Na katika sura ya 3 tunaona
verse 14.
Aya ya 14.
Paul says to Timothy,
Paulo anamwambia Timotheo,
although I hope to come to you soon, I'm writing you these instructions. I'm in verse 14 of chapter 3.
Niko katika aya 14 sura ya
3. Although I hope to come to you soon. Can you just interpret what I'm saying? Okay. Don't read. It's fine.
Ijapo ninakuja kwako hivi karibuni.
I'm writing to you these instructions.
Ninakuandikia mausia haya.
So that.
Ili.
Verse 15.
Aya 15.
If I am delayed in coming to you,
iwapo nitachelewa kuja kwako,
you will know,
utajua,
how people ought to conduct themselves in God's household,
jinsi watu wanavyostahili kujiendesha katika nyumba ya Bwana,
which is the church of the living God,
ambayo ni kanisa la Mungu aishie.
Now hear the next words.
Sikia maneno ya kwanza.
That church of the living God,
hilo kanisa la Mungu aishie,
is the pillar,
ndio nguzo.
Then the second reference, foundation,
ambayo ni msingi.
Of what?
Msingi wa nini?
Truth. So that when Paul is writing to Timothy,
wakati Paulo anamwandikia Timotheo,
he wants him to understand,
anataka elewe,
that the church of the living God,
kwamba kanisa la Mungu aishie,
exists only to serve one principal purpose.
Inadumu tu kuishi kutumikia kanuni moja.
To support one principal purpose.
Kuweza kuinua kanuni moja.
And ladies and gentlemen, what is that purpose?
Na hilo kusudi ya hilo kanuni ni nini?
Truth.
Ukweli.
truth.
Ukweli.
So it matters what our church believes.
Inajali sana kile ambacho kanisa letu linaamini.
Is it true or not true?
Je, chenye inaamini ni kweli ama si kweli?
Because our very existence as a church,
maana sisi kuwepo kwetu kama kanisa,
is to serve the truth.
Ni kutumikia ukweli.
To support the truth.
Kuweza kuinua ukweli.
In fact, if I may draw your attention to the words of verse 15, pillar and foundation.
Kama naweza kuwalete mawazo yenu katika maneno ya aya ya 15, nguzo na msingi.
That word pillar.
Hilo neno nguzo.
Translates a Greek word tulos.
Inaleta katika neno la Kiyunani tulos.
Which properly means.
Ambalo lina maana yake.
A pillar as a support system.
Ni nguzo ambayo ni kitu cha kushikilia.
So if you're going to look at the church as a building, and it is a building in the words of scripture.
Na unapoangalia kanisa kama mjengo na vile kweli ilivyo ni mjengo.
What supports that building?
Kinacho shikilia huo mjengo.
Proper belief.
Ni imani ya kweli.
Truth.
Ukweli.
But he emphasizes that in the next word, foundation.
Na inasisitiza katika neno linalofuata msingi.
We translate the Greek word hedraioma.
Ambayo inaleta katika neno la Kiyunani eadroma.
That brings in our minds the ideas of a support.
Ambayo inaleta katika mawazo yetu neno la
bulwark, mainstay.
Kuweza kusimama katika hali ya kuwa umesimama kimsingi.
This is what makes the structure of the church.
Hii ndio inayofanya mjengo wa kanisa.
It is the truth that makes the church.
Ni ukweli ambao unaofanya kanisa.
So again, does it matter what our church believes?
Je, tena nauliza, inajali kila ambacho kanisa letu linaamini?
It does.
Ndio inajali.
This is what supports the church.
Maana ndio inayosimamisha kanisa.
This is what the church is all about.
Maana hiyo ndio inayohusu kanisa kwa ujumla.
Look at verse 16.
Sasa angalia aya ya 16.
Well, chapter 3 still.
Tungali katika sura ya 3 bado.
Beyond all question.
Juu ya maswali yote.
The mystery from which true godliness springs is great. Isn't that amazing?
Siri ambayo. Kama jinsa.
The mystery.
Siri.
From which true godliness springs is great.
Ambao uungu wa kweli unatoka ama unachipuka ni
true godliness.
Uungu wa kweli
arises from a mystery.
Unachipuka kutoka kwenye siri.
Which Paul calls the mystery of godliness.
Ambayo Paulo anaita siri ya uungu.
What is that mystery of godliness?
Je, hii siri ya uungu.
My friends, it is properly and decidedly grounded in doctrine.
Imeweza kuwekwa sawa sawa kimsingi katika mafundisho.
The doctrine of the incarnation, he appeared in the flesh.
Mafundisho ambayo anaweza kutoka katika roho akiingia kwenye mwili.
Was vindicated by the spirit.
Iliweza kuwekwa na roho.
A life of Christ as he lived in this world.
Yeye Kristo kuwa hai akiishi hapa duniani.
Seen by angels.
Akaonekana na malaika.
Was preached among the nations.
Akahubiriwa kati ya mataifa.
Was believed on in the world.
Akaaminiwa hapa duniani.
And was taken up in glory.
Naye akachukuliwa katika utukufu.
This is the subject of the gospels.
Hili ndilo somo la injili.
Jesus was born.
Yesu alizaliwa.
Jesus lived.
Yesu aliishi.
Did many powerful things.
Akafanya vitu vya ajabu kubwa.
Jesus died.
Yesu alikufa.
Jesus rose again.
Yesu alifufuka.
He was taken up in glory.
Akachukuliwa katika utukufu.
That's the gospel.
Hiyo ndio injili.
This is from whence the mystery of godliness springs.
Hapo ndipo sasa siri ya uungu huwa inachipuka.
So one more time.
Sasa tena mara nyingine.
What you believe.
Chenye unaamini.
Is tied, connected.
Kimefunganishwa vizuri.
To how we live.
Jinsi tunavyoishi.
All right, now chapter 4 then.
Sasa sura ya 4.
You know, it's after those exhortations from chapter 1, chapter 2, chapter 3. Paul has been giving him teaching, doctrine, church government, how ladies are to be in the church and how men are to be in the church. But now, of course, then chapter 4, He has a fear the apostle has.
Amekuwa akileta maneno ya kimsingi kwa Timotheo akimfundisha jinsi watu wanavyostahili kwa kanisani wanaume wanawake na sasa anapofika katika sura ya 4.
Now the Spirit speaketh expressly.
Sasa Roho anazungumza wazi wazi.
This matter is not to be doubted. This is direct revelation.
Ya kwamba mambo haya si ya kushuku tena, mambo haya ni ufunuo ulio moja kwa moja.
This is not Paul's opinion or his wisdom in the way of analysis of scripture and by way of good and necessary consequence. No, this is direct revelation.
Haya si mawazo ya Paulo jinsi tunavyoona yakitoka huku na kule, lakini ni ufunuo moja kwa moja.
So it says that revelation warns us.
Anasema ya kwamba huo ufunuo unatuonya.
But in the latter times,
kwamba katika siku za mwisho,
people will depart from the faith.
Kwamba watu watatoka kwenye imani.
No, it doesn't mean here that they will stop being Christians, really. That's not the immediate inference here.
Hamaanishi ya kwamba watu watakataa ama wataacha kuwa Wakristo.
Because you can think about the word faith in a number of ways.
Maana unaweza kufikiri kuhusu jambo hili imani katika njia tofauti.
One of the ways you can think about faith is what C.S. Spurgeon referred to as heavenly currency, for example.
Njia ingine ambayo unaweza kufikiri kuhusu imani ni kila ambacho Spurgeon anazungumzia kuhusu ile
sarafu ya mbinguni.
Sarafu ya mbinguni.
By which we deal with God.
Ambapo tunashughulika na Mungu.
For without faith it is impossible to please God.
Ya kwamba pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu.
Whatsoever is not of faith is sin.
Ya kwamba chochote ambacho si cha imani ni cha dhambi.
So when I come to God I need faith.
Ya kwamba ninapoenda kwa Mungu nahitaji imani.
He who comes to God must first of all believe that he is.
Kwamba yeyote amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba yeye ndiye.
And that is a reward of they that diligently seek him.
Na ndiye vile anavyowafanyia wale ambao wanaomtafuta kwa bidii.
Can think about faith like that.
Sasa fikiria imani kwa njia.
The second way you can think about faith.
Unaweza fikiria imani kwa njia nyingine.
Is as a religion, for example.
Kama dini kwa mfano.
So we have the Muslim faith.
Tuko na imani ya Kiislamu.
The Christian faith.
Tuko na imani ya Kikristo.
The Hindu faith.
Imani ya Kihindi.
And the list can go on and on and on and on.
Tunaweza kutaja tukiendelea.
The third signification is what we have here.
Jambo la tatu ambalo linadhihirisha mambo zaidi ni yale ambayo tunayo hapa.
Faith as a system of teaching.
Imani kama msururu wa mafundisho.
A system of belief.
Msururu wa imani.
I believe this.
Ninaamini hivi.
I don't believe that.
Na siamini hivi.
A system of teaching.
Njia ya kuamini.
So when he says some will depart from the faith.
Anapozungumza kwamba wengine wataacha imani.
He doesn't necessarily mean they will stop being Christians.
Haimaanishi kwamba wataacha kuwa Wakristo.
For indeed that is an impossibility.
Maana hiyo haiwezekani.
What it means here is some will in fact abandon those main teachings, those bulwark teachings, those pillar teachings, those foundational teachings that make up the Christian faith.
Chenye anamaanisha hapa ni kwamba wengine wataweka kando mafundisho ya kimsingi,
in fact,
mafundisho ambayo yanafaa kuwa kanisani.
On this matter,
na kwa swala hili,
the Enduring Word commentary has the following.
Na tunaposoma commentary ya
Enduring Word,
ya Enduring Word,
depart from the faith.
Ya kwamba kutoka kwenye imani.
This doesn't mean losing the ability to believe.
Kwamba kuiacha imani haimaanishi ya kwamba sasa hauwezi ukaamini tena.
But rather losing the content of what Christians should believe.
Bali ni kupoteza ule udhamana wa Ukristo ni nini haswa.
Are you there? So say some will lose the content
kwamba watapoteza udhamana
of what Christians should believe.
Ya Ukristo inafaa iwe nini?
Then the consequences in verse 2, they will be speaking lies. That is the antithesis of truth.
Na matokeo yake ni kwamba wataanza sasa kuongea uongo.
Verse 3, they forbid to marry things that are not commanded by God, you see.
Mstari wa 3 sasa ni kwamba watazuia wengine wasioe.
Father was reading Matthew Henry on this one.
Nilikuwa naongoza
Matthew Henry. I was reading Matthew Henry. And Matthew Henry really saw the Church of Rome here, you see.
Matthew Henry akaona kanisa la Rumi hapa.
He always did, Matthew Henry.
Matthew Henry huwa anaona kanisa la
Rumi. He had Rome squarely in his sights.
Ye ako na Rome katika mawazo yake.
I suppose that's because that was the battle they fought at the time.
Maana naamini kwa sababu hizo ndio vita walivyokuwa wanapigana navyo wakati wao.
Now look at verse 5. We are going very quickly.
Angalia mstari wa 5 tunaenda haraka.
Of course, verse 4, they forbid, verse 3 and 4, they forbid people from eating certain meats, blah, blah, blah. Now, verse 5 says, every food is to be received with thanksgiving because it is sanctified by the word of God and prayer.
Nasema ya kwamba kila chakula kinafaa kiliwe kwa shukrani maana kinatakazwa kwa neno la shukrani na maombi.
You know, people say usile nguruwe, oh sijui usile ile ingine, oh mimi siwezi kula omena, oh sijui ile ingine ni nini. You know, those kinds of beliefs, eh?
Imani kama hizo.
So it's addressing here.
Hilo linasungumziwa hapa.
As if there is a biblical injunction against something.
Ya kwamba ni kana kwamba Biblia inapinga kitu fulani.
No, Paul says,
Paul anasema,
that is not what we believe.
Sio hicho ambacho tunaamini.
What we believe is that all foods are sanctified.
Tunaamini ya kwamba vyakula vyote vinatakaswa
by the word of God,
kwa neno la Mungu,
and by prayer.
Na kwa neno la maombi.
Of course, the word sanctified here doesn't mean cleaned as if it had some poison and then the poison is removed by the word of God. No.
Haimaanishi ya kwamba chakula ilikuwa na sumu na sasa sumu ikatolewa kupitia neno la Mungu kuomba, hapana.
What it means here is God has allowed it.
Chenye kinamaanisha hapa ni kwamba Mungu ameruhusu.
God has given it to us.
Mungu ametupa hizo.
And by his word.
Na kwa neno lake.
By his teaching.
Na kwa mafundisho yake.
By his instruction.
Na kwa mwelekezo.
We are permitted.
Tumeruhusiwa.
To eat these things.
Kukula vitu hivi.
Here is what Matthew Henry says.
Hivyo nilisikia vile Matthew Henry anavyosema.
By the word of God.
Kwa neno la Mungu.
He means not only by his permission.
Sio tu kutokana na ruhusa yake.
Allowing us the liberty of the use of these things.
Ya kuturuhusu sisi kutumia vitu hivi.
But his promise to feed us with food convenient for us.
Lakini ameahidi kutupatia chakula kinachotosha kwetu.
So this gives us a sanctified use of our creature comforts.
Kwa hivyo inaturuhusu sisi kuwa katika vitu ambavyo vimetakaswa na yeye mwenyewe.
So again, the burden of this chapter here.
Kwa hivyo uzito wa sura hii tena.
Is superstition over this side.
Ni kuhusu vitu ambavyo watu wanaamini ambavyo ni uongo.
Superstition.
Itikadi.
Bad belief.
Imani mbaya.
Versus proper belief grounded in what God has said.
Ambayo ni kinyume na imani ya kweli ambayo Mungu mwenyewe amesema.
Look at verse 6.
Angalia aya ya 6.
He says to him, put the brethren in remembrance of these things.
Namwambia ya kwamba wakumbushe wapendwa mambo haya.
Let them remember, let them remember.
Wacha wakumbuke.
Verse 7.
Aya ya 7.
But refuse profane old wives' fables.
Kwamba ukatae kila aina yote.
Aditi aditi.
Ya aditi aditi.
Hekaya za bunwasi. You know, this we cannot do, that we can do, the other. No, refuse those things.
Kataa mambo ya kusema kwamba tunastahili kufanya haya na tusahili kufanya haya, kataa mambo haya.
Now, good friends,
marafiki wazuri.
What am I saying?
Sije nasema ni hivi.
Paul is helping us to answer the question of our theme.
Paulo anatusaidia kujibu swali ya mada yetu.
What we believe matters.
Ya kwamba chenye tunaamini kinajalisha sana.
It matters.
Kinajalisha sana.
But I'm going to go to the third place of our conversation, and very shortly now, we are running out of time.
Sasa naenda sehemu ya tatu ya mazungumzo yetu kwa haraka.
You see, people over time.
Kwamba watu wa wakati wao.
By the way, this is the history of God's people in general. Whether they're talking about the old covenant or the new covenant, this is their history. This is what defines God's people, sadly.
Tunapozungumzia kuhusu agano la kale na agano jipya, hili ndilo linalofafanua watu wa Mungu.
That many times God's people have backslidden from what God has said.
Mara nyingi watu wa Mungu wametoka kwa kila ambacho Mungu amesema.
And they veered off into other things over time.
Nao wakaingia katika vitu ambavyo ni tofauti sana kwa wakati.
So the history of the church,
historia ya kanisa,
is checkered, it's replete, it's got many periods of declension and recovery. Declension and recovery.
Iko na historia nyingi kuhusu mambo ya kuweza kupoteza na kuregesha.
I want to highlight a few of those things.
Nataka kuzungumzia kwa mambo machache kuhusu hayo.
Now the first one that I want to deal with, I mean, fairly recent, and I've already alluded to it.
Na jambo ambalo nataka kuzungumzia na mimi nimezungumzia
is what I'm calling the ecumenical disaster.
Ile ambalo nazungumzia kuhusu hatari ama
janga. I think janga.
Janga ambalo ni la kikanisa.
Ecumenical, we mean that attempt at uniting, coming together.
Ile janga la makanisa kuja pamoja.
That's good. The ecumenical disaster.
Janga la makanisa kuja pamoja.
Now this really exploded round about the 1940s into the 1950s, really.
Mambo haya yalikuja kuwepo kwa wingi sana mwaka 1914 hadi mwaka 1950.
Yeah, that's right. I call it disaster, and now the Arabs have something they're calling the Al-Nakba.
Ninaita janga na Waarabu wanaita al.
They say the day the state of Israel was born.
Wanasema kwamba hiyo ndio siku ambayo hali ya Israeli.
And the Arabs were chased out of Palestine, so they claim.
Waisraeli walipozaliwa na Waarabu wakafukuzwa kule Palestine.
And Israel occupied Palestine as it is now.
Waisraeli wakachukua Palestina mpaka leo.
That day lives in infamy among the Arabs as the Al-Nakba.
Hilo jambo linaishi katika mawazo ya Waarabu kama Al-Nakba.
Nakba.
Al-Nakba.
Nakba means the catastrophe, the disaster.
Hiyo inamaanisha janga.
So what I'm telling you is in the
1950s,
the Christian church experienced an Al-Akba,
Nakba, kanisa lilipitia hali ya janga,
which we call the ecumenical movement,
ambayo inaitwa muunganiko wa makanisa.
And I've already kind of alluded to it.
Na nikizungumzia kwa muda mfupi,
that the people were emerging sort of from the World War II and the devastation that that wrought in the world.
Watu walikuwa wanatoka katika vita vya pili vya ulimwengu.
Millions killed.
Na watu walikuwa wanatoka katika
economies crumbling.
Ambapo watu walikuwa wameuawa.
The hope of the new world has all but disappeared.
Na tumaini la ulimwengu mzima lilikuwa limeshapotea.
The civilization of man, as they vaunted it and flaunted it,
vile wanadamu walivyokuwa wametengeneza maisha yao yakafikia kiwango fulani,
has come to nothing.
Ikawa imerudishwa kuwa
chini. But all the technological advancement and all these things, men can still have heartlessness to kill each other the way they did in the World War II.
Hizo vitu ambavyo watu walikuwa wamejiwekea, vitu vya watu kumalizana.
It is at that time then that the Christian faith as well tries to find its footing in the world.
Sasa ndio wakati ambao ulimwengu ulipata kuingiliwa na Ukristo.
The influences of the Renaissance has kind of built up, and it's come together with the scientific revolution of the Darwinian period. This is the 19th century, and coming into the Enlightenment. I mean, there is so much that has happened in the world that kind of makes Christianity look old and backward and archaic, something to be left in the dustbins of history, so we can move on with more progressive things, so the world feels.
Wakati wa karne ya 19 ambapo mambo mengi yalikuwa yametendeka kuleta Ukristo uonekane kitu cha kale, kitu ambacho kimepitwa na wakati, ambacho hakistahili.
So amidst modernism,
sasa ikaonekana kwamba kukuje na mambo ya kisasa,
and amidst the scientific assault,
na kukuje na mambo ambayo yana sayansi ndani yake,
how do Christians then present themselves as respectable community?
Jinsi Wakristo watajiendesha ili waonekane watu wa heshima.
Let us change doctrine.
Tubadilishe.
Let us not be parochial people.
Sasa tusiwe watu ambao ni wagumu, watu ambao ni wanyuma sana.
Let's not be people who are narrow minded.
Tusiwe watu ambao hatuwezi kufikiria zaidi.
Today we would say, for example,
tunasema kwa leo kwa mfano,
but let us not struggle with homosexuals.
Tusingangane na hivi vitu ambavyo wanatuambia ya kwamba,
I know, mabasha, wasagaji.
Na wasagaji.
You know, no, the world does. I mean, science has told us, it is claimed.
kwa sababu tunaambiwa kwamba, hiyo kitu ni sawa.
This is the way they are born.
Hivyo ndivyo watu wamezaliwa.
This one is born being attracted to another man.
Ya kwamba mtu amezaliwa anaweza kuvutiwa na mwanamume mwenzake.
And a woman to a woman.
Na mwanamke anaweza kuvutiwa na
mwanamume. Science has now told us these things. Now let's not follow the Bible too much. You see, we are trying to be in step. So Christian doctrine was changed at the time. I argue in my book A Poison Chalice. This was the rise of the great evangelist Billy Graham. Who had a lot of success. Now part of his life was very good. And then part of his life was very bad. Because he wanted the people to come. Christianity to expand. And to be respected in the world. And how do we do that? Let us redefine who a Christian is, for example. And they said, anybody who says Jesus is Lord must be accepted prima facie on the face value of it. Let us not investigate, as our brother Josh was saying yesterday. Let us interview them for what? Let's just accept them. So we are many. It doesn't matter, the Lord said. Not everyone who says Lord, Lord.
See?
And so today we have a church that is so large. And I'm always concerned, always concerned. When people say Christianity has dominated the world. What are you talking about? What are you talking about? I see a lot of Christianity in Africa, which is not Christianity at all.
Ninaona Africa. Afrika yetu hii vitu navyoitwa kwa Kristo ambayo si Ukristo hata kidogo.
But because somebody is called Mary,
lakini kwa sababu mtu anaitwa,
they come to church.
Anakuja kanisa.
And when these wazungus come,
na wazungu hao wanapokuja,
they see us jumping.
Wanatuona tukiruka.
And they say, oh, in Africa Christianity is vibrant.
Wanasema kwamba kwa Afrika
they are very vibrant. Oh, look at their faces.
Wao watu wana nguvu.
These people are dancing on their way to hell.
Hao watu wanacheza wanaelekea motoni.
I hear a lot of reports, so Window 20, you know, there are very funny reports are coming out. And rich peoples, and by that they mean people. I tell you what. Can I say it? Jeff here has bought a lot of books from us, and he will give them to you here today free. No?
Jeff amenunua vitabu vingi sana kutoka kwetu, na atakuwa anawapatia uenda bure.
That first book I've written, The Charismatic Manifesto.
Kitabu kimoja ambacho nimesoma kuhusu ukarismata.
A second one is coming, I think sometime April next year.
Na kingine ambacho kinakuja Aprili mwaka
ujao. And what we are saying is this.
Na vile tunasema ni hiki.
We have a problem.
Tuna shida.
But even in this first book I've written.
Hata kwa hii kitabu cha kwanza ambacho nimeandika.
I'm arguing that a counterfeit Christianity has been sneaked in.
Ninasema ya kwamba Ukristo ambao si wa ukweli umeingia ndani kisiri.
It has been watered down.
Na imeweza kufanya imani ya kweli
made so wide and large that everybody can come in now.
Sasa imefanya tena imepatia nafasi kila mtu anaweza kuingia ndani na hiyo Mkristo.
Two nights ago,
usiku mbili uliopita,
I was speaking to a pastor.
Nilikuwa nazungumza na mchungaji.
Was in my house.
Alikuwa kanisani.
He said to me, I've been called.
Nilipoitwa.
By a dear brother in the Lord.
Na
a dear brother in the Lord.
Ndugu yangu katika Kristo.
A dear brother in the Lord.
Ndugu mpendwa katika Kristo.
In the Lord.
Katika Bwana.
And why has the brother called you?
Na kwa nini huyu ndugu amekuita?
This brother has been practicing witchcraft for a long time.
Kwamba ndugu huyu amekuwa akifanya uchawi.
And we are going to burn the paraphernalia.
Anaenda kuchoma vitu hizo.
He's a dear brother in the Lord.
Ndugu katika Bwana.
I was even practicing.
Lakini amekuwa akifanya uchawi kwa muda mrefu.
If you've read my book, Eight Foundations of Deception,
unaweza kusoma kitabu changu, Misingi
it's in Swahili actually.
Ya uongo.
Misingi nane ya ukengeufu. I argue that one of those foundations is uganga na mariganga mamboleo. Kuna waganga mamboleo na uganga kanisani. Yeah? So, leave that on the one side.
Watch it, watch it.
So after that ecumenical al-Nakba. The next period that was so terrible for the church is what I describe as the charismatic shipwreck of the 1960s.
Ambao ninafafanua ndio wakati ambapo merikebu ya kitambo
the charismatic shipwreck, the destruction of faith.
Wakati imani iliweza kuharibiwa.
By experience, for example.
Kwa kuweza kupitia hali.
The spirit is moving.
Kwamba roho anatembea.
Works of power, miracles.
Matendo ya miujiza inatendeka.
So let's not be concerned with belief.
Kwa hivyo tusizingatie sana imani.
Barnabas will tell you.
Barnabas atakwambia.
That back in our day.
Kwamba siku zetu.
We used to say.
Tulikuwa tunasema.
It is not your theology that matters.
Ya kwamba sio theolojia yako inayojali.
It is your neology.
Ni magoti yako inajali.
Your neology.
Magoti yako linajali.
Not theology.
Sio theolojia.
It's a very smart thing to say.
Ni jambo mzuri.
Not clever thing to say.
Ni jambo ambalo la uwerevu sana.
But it's a very foolish thing.
Lakini ni jambo la ushenzi sana.
Very very foolish.
La ushenzi sana.
So experience was exalted.
Kwa hivyo ile hali ya kupitia maneno ikainuliwa.
But a friend of mine, a dear brother called Billy Sked, some of you know him.
Kuna rafiki yangu anaitwa Billy Sked ambaye wengine wenu mnamjua.
Some time back when a pastor challenged him.
Wakati mchungaji mmoja alimpa changamoto.
And said, "Tell me a scripture that supports what you're doing."
Akamwambia kwamba niambie andiko ambayo inaunga mkono chenye unafanya.
Billy Sked responded.
Billy Sked akasema.
And he said, "A man with experience."
Akasema kwamba mtu ambaye amepitia maneno.
He's not at the mercy of a man with an argument.
Mtu ambaye ana mabishano.
So again there it's miracles versus teaching.
Na hiyo sasa inapingana miujiza.
People have talked about our church, Jeff, haven't they?
Watu wanazungumza kuhusu kanisa letu, Jeff.
And they say that church is very good.
Wanasema hiyo kanisa ni mzuri.
Oh, teaching. Teaching.
Mafundisho.
Oh, yeah.
Mafundisho.
Teaching.
Mafundisho tamu.
Teaching.
Mafundisho.
There's no miracle. There's no miracle.
There's no
power. That was the influence of the charismatic movement. And more about that in my books, which you will read. Then the other period is what I'm calling the no man's land of the New Age Awakening. No man's land of the New Age Awakening.
Ni wakati ambao
I don't know how to interpret that. I can't even myself do it. The New Age philosophy sort of removed everything, no belief, no nothing.
Filosofia ambayo ilikuja ya kwamba hakuna kuamini, hakuna kufanya chochote.
Everything is good.
Kila kitu ni sawa.
And everything is bad.
Na kila kitu ni mbaya.
Depends on who you are.
Inategemea wewe ni nani.
And what you want. Because in the end you are the final arbiter of that which is good or wrong. Relativism.
Hata hivyo mwisho wewe unategemea kila ambacho ni mzuri ama mbaya.
All roads are good.
Barabara zote ni mzuri.
If you think they're good.
Kama unafikiria ni mzuri.
All roads are bad.
Barabara zote ni mbaya.
If you think they're bad.
Kama unafikiria ni mbaya.
Really, no belief.
Hakuna kuamini.
Ah, but there is a belief there.
Hakuna imani pale.
And so in the New Age, no man's land, you became a god to yourself.
Kwa hivyo katika New Age, unakuwa mungu kivyako.
You decide what you think is good.
Unaamua chenye wewe mwenyewe unafikiri kizuri.
Because really, all roads lead to you.
Maana hata hivyo, barabara zote zinaelekea wapi?
Everything is about you.
Kila kitu.
If you can only discover your higher self,
kama unaweza jikundua wewe udhamana
you can be in tune with the divinity in you.
Unaweza kuona vile vitu ambavyo viko ndani mwako ambavyo ni ya
dhamana. We can say a lot about that.
Tunaweza kuzungumza kuhusu hilo jambo sana.
Now let's bring this home.
Lakini wacha tulilete karibu.
Then there is a mongrel of syncretic African Christianity. Now we are home.
Sasa tumefika kwetu.
The mongrel of syncretic African Christianity. This is how we dupe ndugu zetu hawa wazungu. There are people here in this conference here. Here now today. Who are of traditional asile mganga wa kienyeji.
Ni watu ambao wako na utamaduni kama mganga wa kienyeji.
One time I preached on Africa, an Anglican priest. I was preaching. I'm sad that he came after me, which was a problem. I wish he had preached and then I came. Because ningefuta hizo vitu zake. But sasa Mungu alinisaidia mzee alinisaidia sijui. Whatever.
Mmoja nilihubiri kwa madhabahu moja na mwangilikana, kwa hivyo mimi nilitangulia na yeye mwangilikana akakuja baadaye.
And he said no.
Na akasema
the Ten Commandments are Jewish rituals, those are God's commandment to the Jews.
Akasema ya kwamba amri kumi za Mungu ni vitu ambavyo vilikuwa vya Yahudi na vinabaki na Wayahudi.
But here in Luoland,
lakini hapa katika
God has given us a different set of laws.
Mungu ametupatia njia nyingi za sheria.
They are called Luo kit kigitimbegi. The Luo man, his things and his habits, whatever.
Mwanaume wa Kijaluo, yeye anabaki na tabia zake na hali zake.
So that what they were saying,
chenye walikuwa nasema,
is that in fact you can be a Christian,
unaweza kuwa Mkristo,
as an umbrella name,
kama tu neno la kukufunika,
but you remain with your typical African culture,
lakini unasalia katika utamaduni wa Kiafrika.
This we just don't have time for this, my friends.
Tunahitaji wakati kwa hiyo.
This was the problem of a good part. I'm usually hesitant to speak badly of the missionary movements.
Huwa ninakuwa sio rahisi kuzungumzia ubaya wa missionary waliokuja.
But I think there was a lot of terrible things there.
Lakini walikuja na vitu ambavyo ni hatari sana.
For the Roman Catholic mission said,
maana wa Katolika wa Kirumi wanasema,
we will change your name and call you John.
Tutabadilisha jina lako na tukuite Yohana.
And that was usually after being given a few sweets, because Africans never knew sweets. So
lollipop.
And then you change your name.
Nitabadilisha jina lako.
You change your mannerisms.
Na nabadilisha mahali.
But no. Keep your culture.
Lakini wewe baki.
Keep your culture. And so we had a Christianity that was a mongrel, you see. A mixture. I've written an article called Missions in the 21st Century. And part of the argument I'm making is this.
Na sehemu ya mazungumzo na kuzungumza ni haya.
But this has always been the soft underbelly of African Christianity. This is how the word of faith came and found a ready acceptance.
Hii ndio iliyokuja ikawa ni sehemu rahisi sana ya imani ya Waafrika, ndio wale waliokuja na uchafu wakapata nafasi.
The original sin was planted in the missionary era.
Maana mbegu mbaya ilipandwa wakati wa wamishonari.
There was no insistence on the new birth.
Hakukua.
No new birth.
Hakukua na kutaka mtu apate kuzaliwa.
Really, in many cases, some of those missionaries, I'll say some.
Na kwa mara nyingi baadhi ya hawa missionaries,
all they did was to civilize the African man, but not to make him a Christian.
Chenye walikuwa nafanya ni kukufanya uwe mtu ambaye umechanuka, lakini sio mtu ambaye ni Mkristo.
Now we'll talk about that more in my second message, the role of church in missions. Right.
Tutazungumzia hilo wakati mwingine.
But now very quickly, because I'm already out of time. Write these things down.
Naenda haraka, andika ya mambo kwa sababu wakati wangu umeisha.
So what happens when we reject belief and doctrine?
Ni nini hutendeka wakati tunakataa kuamini mafundisho ya kimsingi?
Three things, write this down very quickly.
Mambo matatu, andika haya haraka.
Descent into chaos.
Kwamba inalete hali.
Tunatumbukia katika machafuko.
Tunaitumbukia katika machafuko.
A church that is cut loose from doctrine,
kanisa ambalo halina mafundisho,
will be tossed every which way by every wind of doctrine.
Itakwenda peperushwa na kila aina ya upepo wa mafundisho.
Oh my friends, and you know, Paul talks about deceitful spirits, the doctrine of demons.
Na Paulo anazungumzia kuhusu roho danganyazo, roho za mapepo, mafundisho ya mapepo.
Number two.
La pili.
By the way, that descent into chaos is probably half of the book Jeff will give you today.
Hiyo kuingia katika machafuko, hiyo
about 100 pages of that has to do with that descent into chaos.
Nimeandika kurasa 100 kuhusu hiyo.
Number two.
Jambo la pili.
Loss of Christian identity.
Ile hali ya kupoteza Ukristo wenyewe.
We no longer know what a Christian church looks like, you see.
Unajua vile Ukristo unafanana kweli?
What is that faith once and for all time delivered to the saints?
Imani ile ambayo iliweza kupeanwa kwa watakatifu.
Where is that which Paul calls a pattern of sound words?
Ni wapi yale maneno ambayo Paulo anasema ya kwamba ni msururu wa maneno ambayo ni ya kimafundisho ya kimsingi?
Number three, this is vital.
Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana.
If we depart from doctrine, we undermine the gospel.
Tukitoka kwenye mafundisho ya kimsingi,
we undermine the gospel.
Tunarudisha chini injili.
And we damn souls.
Na tunaangamiza nafsi.
If we abandon doctrine,
tukiacha mafundisho ya kimsingi,
we undermine the gospel.
Tunarudisha chini injili.
And we damn souls.
Na tunaangamiza nafsi za watu.
Write these four things very quickly.
Andika mambo haya manne kwa
importance of holding to right belief.
Umuhimu wa kuwa na imani inayostahili.
Number one.
La kwanza.
The gospel, the word of God.
Injili ambayo ni neno la Mungu.
Is a system of belief.
Ni ile hali ya kuamini.
The word of God itself.
Neno la Mungu lenyewe.
The gospel.
Injili.
Is a system of belief.
Ni msururu wa imani.
Number two.
Jambo la pili.
Doctrine.
Mafundisho ya kimsingi.
Sound belief.
Imani ambayo inastahili.
Joins us.
Huwa inatuleta.
To that universal body of Christ to which Barnabas alluded.
Inatuunganisha katika mwili ambao ni wa ulimwengu mzima wa
Kristo. That universal body.
Ule mwili wa ulimwengu mzima.
The only reason Jeff and I partner and work together.
Sababu ya mimi na Jeff tunafanya kazi pamoja.
His skin doesn't look like mine.
Yeye ngozi yake haifanani na yangu.
His language doesn't quite I have borrowed his, but no, whatever.
He's trying to borrow.
But we can work together.
Lakini tunaweza fanya pamoja.
Because he believes what I believe.
Maana naamini chenye naamini.
So what I'm saying here?
Yeah.
We are joined.
Tumeunganishwa.
Cross cultures.
Kwamba tumetoka katika tamaduni tofauti, tumetoka katika sehemu mbalimbali.
By sound doctrine.
Lakini tumeletwa pamoja na mafundisho ya kimsingi.
Number three.
Jambo la tatu.
Solid doctrine.
Ya kwamba mafundisho ya kimsingi.
Solid belief.
Ambayo inaleta imani ya kimsingi.
Especially that which has been codified in creeds, and we would have had time to talk about that.
Hasa mno ambayo imeletwa katika uungu wa zile creeds.
Vitabu vya mafundisho.
Vitabu vya mafundisho.
Are useful aids in making sense of biblical teaching.
Huwa yanaleta ile maana ya mafundisho ya kibiblia.
Number four.
Jambo la nne.
Solid teaching.
Mafundisho ya kimsingi.
Doctrine.
Ambayo ni fundisho la kimsingi.
Right belief.
Ambayo inaleta imani ambayo ni ya kimsingi.
Is the anchor which grounds and holds the church in place.
Ndio kile kinachoweka kimsingi
the church.
Kinachoweka kimsingi imani mahali pake panapostahili.
The church is grounded.
Kanisa linawekwa kwa msingi.
Retains identity.
Na inasalia na hali yake ya kale.
So don't be one of those people, my friends.
Kwa hivyo
don't be one of those people.
Usiwe mmoja wao hao watu.
Who are not concerned about doctrine.
Ambao hawataki kujali mafundisho.
And right belief.
Na imani inayostahili.
It is vital.
Ni ya muhimu.
It is important.
Ni ya muhimu.
And if you have a church,
na kama una kanisa,
that doesn't look at doctrine carefully,
ambalo halizingatii mafundisho vyema,
you probably need to leave that church.
Unastahili kuacha hiyo kanisa.
Find another one.
Tafuta kanisa lingine.
That takes care of doctrine.
Ambalo linajali mafundisho.
Even if they raise the dead.
Hata kama wanafufua wafu.
And they don't have solid teaching. I know they don't.
Na hawana mafundisho ya kimsingi.
Run away.
Run. Kimbia.
Run.
Kimbia.
Leave it.
Wacha.
Now Lord, we pray you'll help us to come to that place where we hold doctrine sacrosanct and sacred, and oh, that you'll give us a learning spirit and a desire and a thirst for truth, which cannot come unless we are given new hearts a new appetite, a new desires, Lord, to follow after you and to love you and love your teaching. Do this for the glory of your name and the rejoicing of your people. In Jesus' name, amen. Amen.